Kama wakitanda minda kuchi kuchi Atam alua jigi jigi Sitting body malo ni kukidi gidi Kama wakitanda minda kuchi kuchi Tam alua jigi jigi Sitting body malo ni kukidi gidi Wanasema kibaya chajitembeza Wanasema kizuri chajiuza Wacha mdomo waze na mwaga mate Na ukamtoa nyoka pangoni hey,
Usije nizingua
Kwenye okada, mini takubeba Na wanye roho mbaya, wataona mbaya, wataona fire
Jameni mapenzi kivuruge, kinavuruga
Kimenikata maini, mwenzenu utasiamini Mapenzi na changanya, mpaka matonya na imba violeti inachanganya Mpaka mwezenu naimba chokoleti changanya Mpaka na chibwa naimba jejeje
Na kiba aje, nifanye aje
Chocolate.
Wewe ni
chocolate.
Oh mami chocolate.